Apple Credit.
Download music on Sarat.
Wapa. Now, now, now. It's in me, man, oh, this, oh, yeah.
Matindika kala pansu yangana kumwambo kukuda chifuwa kon mlandu uli wose zingo kalo nyimwandineyo Matindika kala chete kuzalingalila kuzipasa mafuso odi olo sana lagwezi kala ochimwandineyo Basi ndaganiza zongo chokapo kuti mwino kala ndineyo sumafilapo Umajulusa ululu kunyoza pagulu ngati ine simwa munako Welenga ndi yangati kalidwe lotele yangali pilile Nati ndisa mukepo pa mapeto pake ngazi vase malile
Unako choka no reason Kodi wanji koma maita Unandisira mabala yeah. Unako choka no reason Kodi wanji koma maita Unandisira mabala
Kalakwitsa tema nyamba tafusa Yona ngochoka katendi na lakwitsa Nanga banyiso nandifuse Mwina unaziwa kutendi makukonda nikona umatuma Kutuka blanda ubwela tizavana Ineyo ndiza kululuka Kumafoni suma yanka banji kutoka deyo meuna juka hani Ine tuntima watu zako siwelelo wandia nkafoni Diye dandi uze ulikuti Kumene kukupanga chani Kudi kuno bilaliti Tiziti wa yu walota wabanja
Unango choka no reason Kudi wanji koma maita Unandisira mabala hey. Unango choka no reason Kudi wanji koma maita Unandisira mabala
on Sarat